Ages recognises the special status of Māori as tangata whenua in Aotearoa New Zealand and is committed to meeting its obligations as Te Tiriti or Waitangi partners. Ages acknowledges and pays respect to the traditional custodians of the lands, waters and communities across Australia on which our members live and work, and to their elders, past, present and future. An opening mihi can also be given as follows. Kia ora tātou, e ngā maunga kōrero, e ngā waitapu o te motu, e ngā hau e whā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.